Anyị abịakwa ọzọ, All Seven Stars International na Piagi Uyaka, led by Magic. Egwu ga eji bili o. Oyo. asinesia pa maka o maka neji malonye bonye onye libe ora malia ekene kanji bia o kankene ndezi oy ayo ekene mo
atumangwe
opa majiki nekenu
Yeah.